yanda jo e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoulmouni yottinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde en haalan dow moƴƴinol fondita dewtere kiita leydi Niger to deputeɓe leydi Niger juɗɗini laawol laamu leydi ko hoyno laabi sari'a nder leydi Niger. En nanan pamtinol ngol Mamman Chitu waɗi dow majjum. En nanan du fa hannden ko duroɓe leydi Abala région Tilbéri bi'i dalila jakka ka pelle bomɓe tawadda cakantaraje ɗe enɗan gonno jaɓa he mumɗen. Yewtere pindinol meɗen hannden haalan dow filla denol ladde e jaaye leydi Niger. Keng alkamisa deputeɓe leydi Niger juɗɗini laawol laamu leydi moƴƴina fondita dewtere kiita leydi Niger. Laawol laamu leydi goldu ni hanono député Mamman Chitu haaliri ɗum laawol ko hedda koyirna hu nder ko darata fillal taƴanol himɓe kiite law. Ɗum waddan du fa handen koyirna du hawju garuje kasu leydi Niger. Nani ko wi'i Moussa Hassan ngam famtinde himɓe.
Cette loi son importance c'est pour décongestionner les
laawol laamu ngol ɗo koƴagol wallatanani cuuɗi kasuɗi enɗan heɓa jolba seeɗa. Ɗen sariyaji dow filla war horeji hirñereji watta kenani lebbi jeegon warre lebbi jeegon. Allah e rafi keƴolal du konnani bawɗe gomnanti nokkuji goɗon waɗan ba hitaane muɓɓere ko waɗa sariyaji. Joni o andan lewru warre lewru fuccuɗi sareɗ no wodi laawol o sarɗa dow filla ko darto hirñereji ɗi e war horeji ɗi enɗa. Ministre e hoore mum windino wiino ha nder garuji kasuɗi enɗan ɗum daara yurmedeji himɓe ɓen. To ndennene kay soni sariyaji ɗi heɓama waɗama en laanoni dañan yofaɓe. Nde yofugol du waɗi fo tawan ɗum yolbi yolbi seeɗa nder garuji kasu. Ko gomnati hokki cuuɗɗi enɗa laawol waɗa sariyaji ɗi hokkan du konɗan bawɗe ko watta ko golla ngal waɗa
fawol.
To Abala région Tilbéri alarba bittiɗo o noon ardiɓe leydi e himɓe cakantaraje ɗen enɗan kawri juɗɗini gaɗi filla rafi keƴoron hakkillo fukkingo tawago nder cakantaraje ɗen kam fo e ɓiɗɗan bonɗako. Ɗum du nder balla fedde Africa Abota e NDI ɗum hawri duni ton enɗan gan darude no waɗe ko mosola heɓo. Nani ko himɓe Abala bi'i Idrissa Gero gawo dow majjum.
Rayuwa mata burna rewɓe imma sukaɓe wala no woɗi. Allah e rafi hakkillo fu tawango ɗo. Himɓe garoɓe kippita himɓe neɗɗo de warama na naunama to wuro e wodi sukaɓe imma dekiraɓe mum no nata e nder motsolaji. Sukaɓe ketta jangira no haniri hadde in arari ɓendillaɓe garije mum kota to goɗɗo joɗo annini jonde wala ɗon ɗum joɗo to nino diyan heccoray ko ñame heccoray to ɗum fukko heccoray kamma. Suka de ummike wala nder burnan boɗɗan motsola e wodi yere ɗe akoye matsala bafa
talaka kowonsunga boni
talkaɓe kay keɓɓi bone tan se guesa goduɗa a susa yaade nder magga nde ñamdu filoteɗa nder lumo mo a yata gam a wartirta no woɗiri. Allah e fasi gonaɗo no waɗe o. Komin jiɗi e gomnanti woni ummo daro nimɓe wonɓe no gaɗa ɗum seni ɓe anda noon ɓe nodde ɓe gara nimɓe pamra gam piɗe malfa kay watta pamra
bata sasanta mutani.
Hikkanide en daari duroɓe ñakkiɓe nder région Tilbéri to enɗen jippi lawke e ɓelle du bomɓe tawaɓe nder cikantaraji ɗen ka en ni gonno cullanaɓe no jaɓa jakka dow mabɓe dow sewre dabbaji waɗore kolcena ko e woronje fuu iɓe jaɓa jakka he majjum. Nani ko durowogon wi'i Abdou Seydi windi tan gam famtinde himɓe.
Ko woni matsala maɓɓe iɓe jaaha ton en ɓe ittane jakka ittoɓe jakka gongongaɓen ɓe bawi ɓe lima nayi say jottike han nayi woronja ɓe ittan ɗum en gaari na ɓe limi ɗum en nayi lasoji ɗiɗi ɓe ittan ɗum en ɓi nagge. Denini yottaki de nagge woto jacci ɓe giyan e joni an kay ya duroy nayi maɗa ɗi jottaki jakka. To woɓɓe ɗo kayen ɗon no garan no penan noon hana kam en ittoɓe jakka kam en kay no wuyɓe en ni noon gara ɗon en de keɓi durowo giya eya ittan jakka. Denini a min kay walla mi jaɓay anani hino say ɓe garda ɓe gara ɓe nangotira he olko no yottanao e baade yiɓe jawi jomum ɓe nanga ɗum ɓe piya ɗum ɗon fo yiɓe mbawi waɗude ɗum ni ɓe gontiri.
Polisiɓe birnin koni kenga nangi taba bonka ton enɗan ko watta kiloji sappo e jeɗɗi nder cesera ton takkol birnin konni nder habaru mo polisiɓe ɓe watti dow internet en ni ɓe mbi'i ko basu wakkatimu goɗon kantawa nder loore no resi nder basu gudu noon tabaka heɓa hannden du fa hannden kiloji woygu e go'o e feccere tabaka nanga ton enɗan nder sire dagarka e dazura ciye tawaɗe ton enɗan takkol konni himɓe tato tumira nangol tabaka. nden daari ni fa hannden sembe tuugal nder région Agadez laso ɗiɗi e jeegom noon dow hemre fuu. Ɗum ndu saabi ko saɗormaaji dow filla cellal no keɓo sanne. Ɗum ndu waddi ko fa hannde nder jeɗɗiro wittine nde anndan ɗum waɗani himɓe pelle jinganooji himɓe leydi kam fuu e lokotorooɓe tawaɓe nder région on fuu ekkintinol ko watta adol wattoteeɓe waɗa tuugal ngal anndan waɗaraama no wooɗiri.
Se ngonga mi heɓi jogitaade kulle kewɗe e dabareji ɓeydoji hokkude kal laawol no ɓaddortomi e nin ɓe tindindeɓe faa joomum faama ko ngomi miɗo wi'a jaɓana kan acca sukamum tufe. Miɗo watta daande yahde e ɓiɓɓe wuro ɓen ɓe tufa sukaaɓe maɓɓe ngam no hakkeji sukaaɓe ɓenno. Suka nde heɓi tufaama cellal mum fuu huuɓi ma tufaaka onɗo heɓay ɗum. Ngam nde ni sukama tufaaka wakkati fuu kamɓe nyawu nyawuuji non. Nyannde fuu aɗa nde kilini kuji e pharmacie ji sodude safare tawi du am foɗani hoorema kalkol ceede ngam a haɗi deka yaha tufa sukaaɓe ma.
Ɗum woni ko Moussa Issa goto nder warɓe to hawrino ekkintinol ngol wi'i Karim Anissé ngam famtinde himɓe. Filla zele kaf filla wattude ko yurna nder lumaku caka leyɗe Afrique jonde jam raf keƴoron hakkillo fukkimo e no waɗe ko mosolo majjum heɓo yaadu yeeso leyɗe e higiraku caka leyɗe Afrique e leyɗe duniyaru. Ɗum woni ko Mahamadou Issoufou ardiɗo leydi Niger wi'i nder huttuba mum ton anda nder hawrinde waɗani Saudiya ton anda talata warde alarba on andan. O wi'i ni nder hawrinde nde andan ko kan en durwan kan en ardiɓe leyɗe ɗe andan ko watta jon en jawdi ɓe gari nder leyɗe mum en gari golli ko watta yaadu yeeso heɓo. Alarba o non ton arlita ɗum fuɗɗi sigila firtude ko himɓe dow nafakka awol leɗɗe ton andan nder commune arlita on andan. Sigila o du ni lebbi tati heɓana fedde OIM fedde leyɗe duniyaru hawjino filla ummotoɓe leyɗe mum en no jaha leyɗe tubakoɓe kamno wonno wallira sigila o waɗi. Awol tenade ɗe duni no waɗete nder saru suuji gomnati kam fuu e dow laabi mawɗi nani ko Goura Abdou Ousseyni goto nder ardiɓe sigila o wi'i Ousmane Oumarou ngam famtinde himɓe.
Nder commune amin min jiɗana leɗɗe aawe amma duuɗe kinne. Ɗum du gam Allah e nguli ngaɗoyi nder arliti kamɓe wonƴitagol bakaji e tenera gonɗo no ɓado. Ndenne no hani dow ko yaawi nimɓe wuro arliti naata aawol leɗɗe heɓa neɗɗo fuu aawa lekki dambugal ɓaade mum hinnooki duu kondam. Miɗo miila ɗo yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e goo arliti laatoyto nokkure to ngurdan lobban watte gollal amin ngal ɗo lebbi tati watta. Min jehi nder saru siiji kewɗi awoyde leɗɗe ko miɗen anda sanne miɗen kinniɗe du. Min jahan du nder bangeje galluje ɗen futindinoyde nimɓe nafakka tawaɗo nder awol leɗɗe. Min koƴiɗa aadi hawtade e maɓɓe gam yaadu yeeso heɓe nder mum
inchallah zamu kawcila.
Nder sigilaji 18 décembre fijo waɗoteŋo ton andan tilbeeri fijo indirango tilbeeri cendalo ɗum sigileke waɗude tewtewru ɓurno dirol ñeñal dow hiroji fina tawaji leydi meɗen. Ar ko sirio tewtewru ɓurno dirol gol endan fuu jarama nder région ñiji reedu leydi Niger. Hanono Ibrahim Mamman ardiɗo filla lumaku e yaadu yeeso fina tawaji leydi meɗen ton nder ministére kawjiɗo filla cembinɗinol fina tawaji haaliri ɗum. Nani ko wi'i Mariam Kenda gam famditde himɓe.
Habituellement pour les fêtes tournantes
e dow fijoji ko watta nder leydi ndi tilaɓeeri no woodi fijo mum ngo hoore muɗum kam wonno jimol debbo. Ɗum ɗum min ngari min ɓeyti jo mum dow filla bomi fina tawa kañum e bomi hip hop no woodi ɓurondirol du ko hanno yaare francophonie. Ndenno min cuɓotɗon enda ɓurɓe wa gollal manaji kañum adol photoji kañum e kulle ceheteɗe maheteɗe e tafeteɗe. Min gaɗandu konno ni ɓurondirol wawde haɗa filla bindi e wallifagol dewde nder sigila o endan ni min neldi kedi rejo ɗi enda fuu ɓatakeji gam batte ɓe paama ɗum woni ko waddete fa di fa kay waɗi suɓitagol hanoɓe wara dow inde muɗum tilaberi. Rejoji koriɗi no henno golla ɓe ko kama ɗo aade watugol lewru novembre dutaɓe gasi.
La région de s'organiser pour être dans le délai. C'est la fin du mois de novembre.
Illa sappo e joyi lewru octobre hitande duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayyi pelle gaɗoje fijo basketball woronje ɗiɗi ɗe leyɗe Afrique tawa ton andan nder fijoji ittodira aranol indirango Africa Liga Benin ko hitande duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenayyi. AS Nigelec mo Niger, Abidjan basketball club mo Kuduwar, Aspak mo Benin, Bravo Costum mo Ghana e National Porti Autority Tifon mo Liberia kan en tawa nder orgal gotal hano groupe B o anda non niya. Alarba o du non ton Benin AS Nigelec heɓi jalorgal dow Aspak mo Benin. Kenga du AS Nigelec heɓi jalorgal dow Bravo Costum mo Ghana.
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu alasara yande joyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e men
to on jaggitin sigillaji jeɗɗiri
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗiri
asawe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fofotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger
gam renude ladde e jaha e leydi Niger waɗi ko gomnati leydi Niger waɗi sigila laabi kesigon ko watta hawju nokkuje meɗen ɗe waɗoro no woɗori ɗum ndu ɗo yaade hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi yaade hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho nani ko Soumaila Sahaylu ardiɗo filla ladde e jaha e kam fuu e filla lo hakkidar leydi Niger wi Asumana Shina gam famtinde himɓe
hono coppugol leɗɗe e ila ilagol ko waddata jaareri no udda nokkuje pewɗe waɗi ko gomnati leydi Niger wurtini laabi kesi dow renugol nokkuje ɗe no Soumaila Sahaylu kawjiɗo sarusi domugol jaaye e laddeji e lohaki nder ladde domande on famminiri
nous avons actuellement 12 sites reconnus au plan international comme
nokkuje sappo ɗiɗi min godi laati ne anda ele duniyaru ɗen nokkuje ne tawɗa kulle kewɗe jeeyaɗe e nafakkaji ko hette e ladde ɗum woni se hisama birdiji ladde hono pooli kañum e fa hannen kulle goɗɗe hawtade e leɗɗe e kuɗi ko woni muɗum no woodi du kono fa hannen ko sawdina e nokkuje ɗenda ka woni duɓɓe ɗen duɓɓe du konne nafatana ni ɓiɓɓe wurtawaɓe ɗon enda kano woni duuɓi cakatiɗɗi min jii hono ni bonnanɗon ɗon waɗa e nokkuje ɗe enda hara filla ila ilaji ko warton naata no udda wiyendu enda no watte emu jarendi himɓe du konnan non coppa leɗɗe no gaɗa ankayni ko watta ko nokku o bona fuu ɗum waɗi ko gomnanti leydi Niger miili wiide ƴewtino laawol hawju nokkuje ɗen enda wadde laabi tokkitagol kulle ɗe enda nawtorteɗe gam batte nafaka majje heddo senen koƴƴi hono joni to wiyete namga kokoru wiyendu muɗum ndu enda duroɓe ne woodi ko wono bonnan ɗon enda no himɓe woɓɓe du konɗan no gara no gaɗɗon endan deeme ɗum du konɗan fuu ɗo wiyendu wonno waɗe nane ɗum ɗo du konɗan bonandaji no wonno waɗa nokkuje ɗen enda nden no wajibi himɓe fuu gadda ballaga muɗum gam batte renugol nokkuje ɗe
nous accompagne à assurer la surveillance continue de ces ressources
noye gatton ko gatton nimɓe wuuro e hawsuji ɗin
on va mettre en
min koddirayna ni min daara min joƴƴina pelle ko koja habaru ɗum du konɗa ɓe wuroji mumen ɓatti nokkuje ɗen enda kam woni komin kalfinto gam batte ɓe balla min du konɗa e renugol nokkuje ɗe
surveillance continue de ces ressources
nden ne laabi kojeteɗi ɗin jonda o gollida e majji noon
joni woni komin poɗɗoto gollude laabi kesi koƴƴaaɗe ɗo filla doomo nokkuje ɗe enda ɗi goduno wonnoɓe caggal amin no doomi fa yiya laabi kesi koƴƴaaɗe ɗi so talkiɗi e laabi ɗi tabintinama nden komin puɗɗa golle kanɗe golleɗe ɗen enda
pour déjà lancer les premières activités
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen hannden dow filla domo ladde e jaha e leydi Niger kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla min miccintinan on ko batu joɗa kala mo studio kala ngu caka kokkoɓe habaru Rahilatu Soumana addotoɗum
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu alasara yande joyi dow radioji ɗi golliditto e whatsapp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e men
to on jaggitin sigillaji jeɗɗiri
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗiri
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fofotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger